special education. Any special education kwa mtu atashai kuwa na depression. Utaki leo uishe jujui kama uko willing kuwa na kesho. Happiness sio really, imegeuka rather fiction. Throughout lockdown ya COVID-19, we go through stuff na uko unataka mtu yote ajue. Uko unataka yo unnecessary attention. Ini ya kila mtu mwenye anadea kukuwa different. Ukianguka uko peke yako, ukishinda kila mtu anataka kujua secret. Uko na kisu kwa gunfight na kila siku na battle demons of doubt na fear. Life inaweza kuwa simple ukiconform. Confirm walikuwa right na ilitunga wasikizaga mapema. Ini ya kila mtu. Kila mtu mwenye live to see a new day na hope ya hata radi ipige siku ngapi. Unajua joy itawaka tu na siku moja sky itakuwa clear. Ini special dedication kwa COVID heroes wote. Manasi na madaktari wote. Nyini watu wa special. Na kama hakuna mtu washai waambia, unafanya job poa na Mungu wazidi kuwazidi share. Ini ya wale wote ukumbuka kuvaa mask. Na sio kuvaa tu, kuvaa the right way. Funika mdomo na mapua, kusanitize, kuweka social distance 1 meter, si unajua. Wala wanaelewa contribution yao taikuwe kidogo aje, bado inaliva mark. It's not up to anybody else, it's up to us. Ini ya wala wamechukua vaccine, na sio juu serikali imesema, but wamechukua kujiprotect na kuprotect loved ones wao. Juu wanaelewa it's not up to anybody else, it's up to us. Ini special dedication, wa besti yangu Steve-O. 2 months from now atakuwa na newborn. Hajui vile atafanya, ana job sai, COVID ilifanya akapoteza hustle alikuwa anafanya, lakini ana trust chaja hawezi kosa kutoa form. Ini special education, kwa besti yangu wa Jode, hatujai kubali vile mambo ilienda, na hatujui bado ni nini, maybe ni COVID kufanya wezi perform zile show zako za karaoke mjini, ama ni lockdown kufanya wezi provide for family, watoi na baby mama wako wawili stress ikazidi. Anyway, usikonde, hatuko vile ulituacha, say at least tuko poa, so kwenye huko, smile. It's up to us. Yeah. Special education at the band.